Na leo misi wenu itabidi waniokote. Mana pati mante nayo nayo kana tesa mweke chemba. Kana moto kana umiza mweke chemba. Bad girl mweke chemba. Chemba, chemba, mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Nayo nayo asa pani kalito.
Kalito.
Kuna bash na buruka ka mosquito.
Mosquito.
Kabaridi na vutia mamito.
Mamito.
Leo kuna waka joo kama jiko. Kama jiko. Ndani ya bash watu wamejitepa. Wamesunda shasha hadi kwa ngepa. Nika ita Sasha, akawasha shada. Zika shika tukazima joo kwa mkeka.
Mkeka.
Kura uka nika doku piga ngasha.
Ngasha.
Nikika msasha amenipakisha. Pesa kwa bahasha,
bahasha.
Pesa kwa bahasha. Nayo nayo kana tesa mweke chemba. Kana moto kana umiza mweke chemba. Bad girl mweke chemba. Chemba, chemba, mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Ay beba beba, akikuja mina teka teka. Teka nyama ikideka deka. Napenda kukachocha kakicheka cheka. Na kobash mina mere meta. Njulu bengdo na keta keta. Na changanya changanya kaka bureta. Body figure towa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile dontareta. Na kwa gana connect na coordinator. Sina time ya call mire. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Msupa uko fine, una kamanzi yako 20 ni kwa 35. Nitakura ruwa leo kama tumbo fry. Ama kare gani, ama namna gani. Manze kuna vile, vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuogopa. Vile unachapa flash wine wa monyota. Unapenda genge, nono kizitoka. Sina yako IG, nataka kukustock. Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block. Umetoka salon, na bado na kusuka. Usisikize huda, usifunge duka.
Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya.
Congestina, female best boxer.
Fatuma Zarika, plan B umechonga.
Waliwacha chempe yetu akikopa. Boxing ring hadi street chokora. 80k ni Joe Mshiri aliget. 300k ni club COVID iliget. Joey is a jela ulisafa. Sherilo Nyango alikunywa wine kutoka. Ayeya, ayeya. Rest in peace, ulikuwa bazenga. Huda na nanyi ngoma za omolo. Mawewa ya leo, sisema usikizi omolo. Sebabuli ni tabia ya mamono. Babu wa wino, James Orengo, Katelo na Alejandro. Rachel Shebesh alipigwa KO. Na former governor Evans Kidero. Mulicheke kapita na upepo. Mwache kutumia picha za Vera Fortin.
Uko chini ya miaka 18.
Jim Watt, unaendelea aje? Pilipili alinipea morale. Abasku Bafa alikuwa kuwekanye. my fans, imagine kuwa star. Imagine kila time wezi panda mate mta. Imagine kila time wana kuomba chapa. Imagine kila time wanaongeza tutama. Samuel Wanjiru, marathon runner. Walikumada, evidence nadra. Uyo dema lipatikana blanda. Fans walianza story ya umama no kahaba. Dennis Demenis, mtoi wa mama Olech. Shake super strikers, Dennis Olech. Respect, Olunga, ana rep. Tuko prep, Edgo Bari ako kwa net. Ana leak, leakage kwa internet. Ana expose mafisi na mafisi net. Lamba, lolo, lamba, lolo. Kikundu bora mwaka iliopita. Nyima nyoka saizi mnatoa sifa. Ethi kwa tako the next Justin Bieber. Easy kama Doremi, Benzema Brida. Yesu na manjikatelo, bado ni yo ninja. Nimechoka, ufago mtakoma. Inspector Mwala, bado anatomo. Mama kaya ye, nickname yangu ashe. Cream, daundi, 50k views. Nyi, mapavat, muna watch tu. Octopizo, le wachwa na mozungu. Ndogo, wacha joku buy views. Hizo ndio risto zinatamba kwa mtandao. Utadhani muko tag team na makarao. Sekunde moja, usha like, picha kama tao. Fuck you, niko high joke wa plateau.
Magic finger on the beat.
Sinachua ni kwa puri. Na kafiko area amuri. Never tell on my story. Na penye miunye nye end up story. Bingo delight, Rasta man do. Rasta man dem, Rasta man good. Bingo delight, Rasta man do. Rasta commando, nino shash commando. Mababu kumanyana si chunyanyi kabisa. Na kwa wasiana situ nyanyi kabisa.
Nikisema ngwae, mnasema gode. Nikisema ngwae, mnasema gode. Kuna shere, kwetu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, ya kuligolize. Kuna shere, kwetu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, ya kuligolize.
Na fula, stuck you ni miss. Niko na kipenga neza tako kikis. Magura, stuck you ni dis. Niko mashash, mistaki mabist. Western kuna reso ya jogo. Na zote zimenyanya kama kondo. Afande suwache. To legalize, dawa ya cancer. To legalize. Buko manyana si tunyanyi kabisa. Wablana kwa wasiana si tunyanyi kabisa.
Nikisema ngwae, mnasema gode. Nikisema ngwae, mnasema gode.
DJ I.C.K.E.
Toto si toto, nimeshinda loto. Kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani.
Kwan kwan
wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni hater, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda, itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wa wakilisha. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh, umeshinda loto.
DJ I.
Toto si toto, nurojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kue na uhondo. Ulimisa kwa wakupati putheri na mongo. Mtoto ni mkia na metoka busia. Kitaka posho mil mwana wefenta kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya taki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni me relax neta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga.
Haters wanasema mteme njo upenye, na wajibu ini ndo iliundwa heaven. Usiseme sikusema watasema, watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakuwa the defender, bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sitainyonya kama nectar, taimarini tina tomato sauce ya peptan.
Wanan, niambie wanan. Wanan, kama sio wangu tu basi wewe wanan.
Niambie wanan. Jam zing sai niko ching ching, lugha ya kimombo adi niko jing jing. Nimenyanya niko dim dim, king king matululu ting ting. Ade bad man niko pin pin, wash ako futi sito skija di kwara. Kabla niko chai niko peleke na mtara. Gwala gwala zied dala dala, gala gala woto takudara. R.I.P. Vasco ski na dirash, moment of silence to wash ye shash. Juzi wali mok na tileo amepasha.
Kujambaya ni kugeuze mboga, na nimebonda vile niko mbuka. Machingri bado zinacheza kwa mongo, na kucheza mbaya ukizidi kutafa.
Tukonzakwa wako shomwi na mambogi wako mamoshi. Tukonzakwa wako shomwi na mariambes wako mamoshi. Lukudiriba toja imenywa kungira. Alele leo kusere kwa pira, na machaji leo tukoma ondira. Makangethe ni manduki za mafila. Shashola dosiezi ishibila, kakidim na kiliet na warena. Kwa kichuo mna wavuti ya mbegega, raundi itabidi wa meteveva.
Kujambaya ni kugeuze mboga, na nimebonda vile niko mbuka. Machingri bado zinacheza kwa mongo, na kucheza mbaya ukizidi kutafa.
Tukonzakwa wako shomwi na mambogi wako mamoshi. Tukonzakwa wako shomwi na mariambeza.
The best of the best.
Okonko pole nimekuja ghafla, ni vile we ukuo menibamba.
Temi wampia kongu we ni mso, kwanza vilo lituosha kuile vasi aligiso.
Na kupenda manze we ukuo mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Okuonko umeanza kunichocha.
Azi
nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko, na ipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata, unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua, hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba, nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri,
wazi,
gapi namba, sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo, utanikula, lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda
tambla. I need a sanitizer. Nipe sanitizer.
Corona
virus. Na 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 na.
Corona virus.
Na 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 na. I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Corona virus.
No, 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 no.
Corona virus.
No, 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 no.
It's a killer, it's a world pandemic. It's a world pandemic. Kameshika hadi wengi tumepanic. Wengi tumepanic.
Social distance, just somebody.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Lakinda nindani, kisha waze nare.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Corona
virus.
No, 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 no.
Corona virus.
No, 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 no.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Corona virus.
No, 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 no.
Corona virus.
Easy, easy. Photo moto. Inaleta ndoto moto. Photo moto. Photo moto. ndoto moto. Foto moto.
Alejandro, sinajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga. Ye ukinikanyaga utanipenda ka boy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snadifla.
Amekambila nyanadha unyonginyo.
Nimekambila nguanyinyo nyanadha.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto.
Chuna fudhi kutumia melkata. Lada kamata, sista kata. Makejani tukisikiza DJ kata.
Wameanyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wako dukani. D-Kingping toka sauti. Kuna nishadamu mabatini. Magalde mwako juu mitini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ai, ni maring ding.
Mjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na utitiro. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisha na kupiga koto. Ama
yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes,
DJ
Gunnim down,
Gunnim down,
Gunnim down,
Gunnim down,
Gunnim down,
this time round, na this time round, wasponya kangeza noti. Young man's game, tafua koti. For this kind round, itabidongeze joti. Even if I'm bang, kama muze ploti. Good God, kitanda. Tandani bado konki, goody goody, hey. Si maji maji si atoti. Naka huko rada buda utatoka shoti. Bad girl disease needs a bad man though.
Ukibabo baby girl, double trouble. Nanga kubwa inabaki watu wamefumble. Tunapiga rap hawa wengine ni mamamble. Hapo nyuma jo umechora tukisako. Tingisha yo west mina dai kuwa wako. Kama unipay basi pake kwa mamako. Kama adi chako shmina geta geta taku. Geta taku, geta taku, geta taku.
Gunnim down, Gunnim down.
I'll
come,
my
down,
I'll come,
gun him down,
I'll
come,
my
down,
this time round,
gun him down,
I'll come, my down,
gun him down,
I'll come, my down,
gun him down,
this time round,
gun him down,
number two, the Matumbo Lila, can it turn, Nico, the Angazamazangale, one as a kishika, sikibana kamelewa,
ushiri. Sunapenda masiri. Nilisikia njonga yako inatosha na mushiri. Anadongi na labda apa ye ni kifini. I'm super abutaruka. Na ukikwara ni mafuta.
Oh yo 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 Annette. Oh yo 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 Iset. Ayayaya mame. Ayayaya ane. Ikus untam asale. Na nyora ndani ndani swete. Nasikia tumbo ni dade. Papa wemba didi dade.
Kane mdam.
Show you my power.
Kane mdam.
Show you my power.
Kane mdam.
Show you my power.
Kane mdam.
This time round.
Gun him down,
out,
gun him down,
out,
gun him down,
out,
gun him down, 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 gun
Bojongo upesi upesi. Na baduki ni nyima itakuwa ni kesi. Na aki diu diu na kapiga machobo kama Messi. Na atajua ni genje ni mbwaya.
Diu diu kizungu zungu ma diu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu kizungu zungu ma diu diu. Bonga shakes tu kizungu zungu. Diu diu kizungu zungu ma diu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu kizungu zungu ma diu diu. Bonga shakes tu kizungu zungu.
Na fili kama unaningiza. Na jona chaka fako za kidiva. I'm so local, sina tavisa. Niko so formal, nona tugiza. Acha tuonge tupoa bila drama. Izo maneno bano najifanya. Hata vile unakuhoo na nchanganya. Ama ni madodo ndo sija mwaga. Acha kiki kizungu miki mama. Kamu kwe bibi ni kwe your only man. Eshi man metemeza saisi mechoka man. Neza kweka main bano wache kuwa fan.
Kizungu zungu ma diu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu kizungu zungu ma diu diu. Bonga shakes tu kizungu zungu. Diu diu kizungu zungu ma diu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu kizungu zungu ma diu diu.
Follow at DJ I Kenya.
Lifty boy
Bazenga.
Mana Batman T.
BDG Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When you die,
bomba tu bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na popot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Rada safi ane base bambi bambika. Na jusi jale ni wazi misha bambi bambika. Adi 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 bambi bambika. Ka bambi bambika. Adi bambi bambika. Ka bambi bambika.
Hey. Tuko na mola tunajiachilia leo. Bati yeti kiwafikie leo.
Bambi bambika. Ka bambi bambika. Adi bambi bambika. Ka bambi bambika.
Mangoko, mangoko. Mangoko wenye haga ile nono. Mangoko, mangoko. Mangoko wanafanya niwe ai. Mangoko, mangoko. Mangoko wenye haga ile nono. Mangoko, mangoko. Mangoko wanafanya niwe ai.
Teka teka mali safi ndo napendaga. Ngoko yani kingeo skimejibebanga. Na teka zote tizedi Kenya Uganda. Nipate nao tu kwa bedding kiwa mangana. Na jamini ya menese zijishuku. Zile za huku mupiganga tuputupu. Na sa zingine manze muko samutu. Lakini daily na kwanga tunakutu.
Mangoko, mangoko, mangoko wenye haga ile nono. Mangoko, mangoko, mangoko wanafanya niwe ai. Mangoko, mangoko, mangoko wenye haga ile nono. Mangoko, mangoko, mangoko wanafanya niwe.
Kila mtu twende match. Aji match. Kila mtu twende match. Aji match. Acha tease a lot.
Sidong, ini sidonyo, sio sidong. Ini sidonyo, sio sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo, sio sidong. Ini sidonyo, sio sidong. Ini sidonyo, sio sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria. Shika, bicho, jenny Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno mariwe. Aji kicho, bicho, kona kizia fisho tisho na kujazilia mwaga maji na kunyenyezia niko shaka bangi ya kupaliliwa ati oi torea oi kali magowe riso ni romtaka ati romtaka kali kadone ni romtaka ati romtaka kali kaponye ni romtaka ati romtaka kila mtu twende match ati match. Kila mtu twende match. Aji match. Aje tease a lot. A lot. Aje tease a lot.
Okay, let's go.
She's a comzito.
She's a comzito.
She's a comzito.
She's a comzito.
She's a comma wearing bus. She's a comma wearing. That's right. She's a comzito.
She's a comzito.
She's a comzito.
She's a comzito.
She's a comma wearing.
Batman, Superman, superhero. Ona vile nguo zimekunywa wino. Ona vile beat inapiga kifo.
Okay, let's go.
I can give you what you need. Killer on the beats, in the streets, in the sheets. Once upon a time when you tried to play me, say me now I overcharge deadly.
Okay, let's
yeah.
go.
Ruda mini fade. Do what I want to do kwangu kuote. This is my town, sorry, this is my house. All we really want is amounts in accounts.
That's right, let's go.
Cheza kama big fish. We seem zito kama team high dish. Kula beke yako kwetu hiyo ni dhambi. Weekdays mi ucheza tie shirt Mr. Big Man.
She's a come zito.
She's a come zito.
She's a come zito.
She's a come zito.
She's a come wearing bus. She's a come wearing. That's right.
She's
a come zito. She's a come zito.
She's a come zito.
She's a come zito. She's a come
zito.
Nadundana shika jaba pita besa kwa supana kapta mali piga chum saka mtirina kiji na istado tisi na dabangana leo klabu kwa shika kwa waka na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabonge na kapuka juma demu wana wine reggae digiota kuna manzi amevali ya kigeto chiki vile anachezi ya kiboko koko snai chini ameza na vituko amechanganya taina ndom nani ya digiota tothie
a digiota.
Goro, nina dai peta tani guzanda ni agoro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utam nyuma, nina kibyangla. Dunga masilva mbogi, ina udyangra. Roga mchabichua, kuna uganga. Mpenda ngu hati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekendi mefika na gnadundana. Shika jaba pita besa kwa supana. Kapto mali piga chumsa kamtirina. Kiji na istado tisi na dabangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebe na kapuka juma demu wana wine reggae digiot kuna manzi amevali ya kigeto chiki vile anachezi ya kiboko koko snai chini ameza na vituko amechanganya taina ndo mnani ya digiot atothie
digiot.
Shangana hihaga, eh. Sit down on it, let me wind up on it. Bend over kiasi mkono kwa slit. Sit down on it, let me wind up on it. Kau fiki bay, wezi toka na receipt. Tupaluga kwa DM ni za ovyo. Ukini chiki IG, jua ni kionjo. Mamboto safi safi, ma selfie za opo. Manzi kami, wezi pata si uongo, eh.
When you see me gully creep, put you back up slowly. When me stand up on it, yeah, sit down on it. Kiss it clean, skid up on it. Yeah, me body physically fit, book up on it.
Jabaka shata na shusha kani dumba Cheza sakata jugenge kani rumba Kanma zilio geto kuna mboka minja fanya karenju Eri npige fea kuna dinda beba wale ju Eri mbaka cheo rosho mina pija karenju Eri mabrandi ni machana na mabale Alekum salam niko kando ya karim Na viding niko dungi niko dim Nani jing leta jing staki whisky nita sin Staki dim ching chong niko changli Mini jetli Honda Isuzu na Danny Bentley Wa Ameteko akafiru na kidole gumba Wa, badaya na ningora anamimba Wa, na siti masa shola kanidimba Wa,
when you see me gully creep, would you back up slowly When me stand up on it, she a skid up on it The kitty clean, skid up on it Yeah, me body physically fit, back up on it
Mavu on the beat
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katkandi baku na pinga ina ban Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katkandi baku na pinga ina ban
Ninge kuwa jogo ninge lisha rungu bubu Nge dhani kuna ngori akipiga ya kenduru Jugu Manga na kinduku marash ni anjoti ndani ya boxa Nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu Chume lale ndani ice kizie kwa mbavu Tomboda tomboda ajimwagie madafu Njoti yangu ni shasha panyaru Chubui nazama Chubui cheki isha ganda Chubui aliringa na namba Chubui cheki asha mangwa
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Nikipe
penetrate cha pita pan katika ni ba kuna pinga ina ban ai modo man akizimeshika man golo shash akitisha zima man ai nikipenetrate cha pita pan katika ni ba kuna pinga ina ban
ah pigo kombi na sponyoa oyole shika chuki zikishika unitole na kwa muti paka ipigwe vidole na manjuti migi ni kumwaga kore anahaga bigi sura ni akode pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti mode wangu anakuja daru na kohoni tapika kwa sing adibudo mwage njoti mabrikan mchezo ya watoto na ningori mapatika zote zimejazo na mangori mabigiji zote zimekulwa na madogi kijiji yote shambuliwe na kimbogi
mojo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man ai nikipetre tisha pita pan katika ni baku na pinga ina pan ai mojo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man ai nikipetre tisha pita pan.
Bado sija shiba hadi poko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa kuna tonto na meiva iza jumini pisi bado sija shiba hadi poko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
kanibablu na madawa na kustoko na nguzu kikula dako kitubako panda bako kamua kamua mina pendo kianua madurima uta umesunda kake guta panua kayanda kadokonda kapanda kitanda na wanda venye junda kakanda ambedo life mezika zimekwata
una choncho na meiva iza jumiri fisi bado sija shiba hadi poko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa una choncho na meiva iza jumiri fisi bado sija shiba hadi poko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
mpona mfota mpaka mangware anipe vitu nizichape mpaka siandare bile hit na madeba na mapongire ndazikis ndazichomda zipandire pandire yani dandire shika ganji bana msupa nipe lungula ndani ya duka ndani ya gari tu ni lungula kwa kanisa wako kiria sana chunguza
una kocho na meiva iza jumiri fisi bado sija shiba hadi poko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa una kocho na meiva iza jumiri fisi bado sija shiba hadi poko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa diva lipa lima diva lima lima diva lipa lima diva lipa lima diva lipa lima
diva lipa lima.
Master na bonga chafu ni kani memeza duster rungu strong CD yangu huwa plaster si kama raka kama projo za gava madem wengi kama Solomon ukiwachwa basi Solomon kama David Buda mi Houston kani bash ni kondani kama thong hey. Nikimkemba na mwaga mada mange akiteta na kimba dake Abdala kasimama peke yake akona haga hey. Lakini
ati cheki hizo njege
ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
dem mana njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo njegi.
Nazi nasa tu kama keki. My twins mina zipapasa kila weekendi. Already nisha simama mini mistedi. Majegi zimesimama kaeva ready. Dem unajegi mbaya mbaya. Na wengine wanadai kuzi haya haya. Umebeba tools wamebeba waya waya. Ukifika mdani wanagwaya gwaya. Cheki ma ting ting vile zimebonda. Zina size bigi mina shindwa tukubonga. Baby aheri be a bad coda. Kaaneno jegi inarosha inyoka.
Ati cheki hizo njegi.
Believe me, cause I believe you. Feel that love when we give you, me not leave you. Zoom, zoom, girl, show me how you do that. Girl, then pull up in a G. basi na nyege ya form 2 miudara kara ujoro uju ingiza mboko adhani joni mkuu try and bad boy bandu sidi nyipoko siwezi west dambi makali njo nifundisha kilami majani ebu chore ya mabati magwangi si uwashia warazi
saru napenda rungu kifaru nyaru miningi usoma nyaru uraru ni mkamba wa masaku na nikimpana ichapanga tukibantu mata kunipe nipange tuka mashura maziwa geto nina utamu ya mtura kitu testi squeeze na wakunywa mini mtaf doa wezi nitafuna
piki piki maua piki piki maua hiyo hatara rua rua piki piki maua piki piki maua piki piki maua hiyo hatara rua rua piki piki maua
shikuda wenda nona duda had to give my salute. The way she wiki pony just like a pizza at a city we haru so man a love at a tooth. Man a go crazy plan a go down for two.
See you ta tangaza tangaza you ta tangaza tangaza mam. Ambia ma beste zoko vile muka nyaga. You ta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam. Ambia ma beste zoko vile muka nyaga. Da ta tangaza tangaza you ta tangaza tangaza mam. Ambia ma beste zoko vile muka nyaga. You ta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam. Ambia ma beste zoko vile muka nyaga.
One man jo kikolo makivele na ban. 10 times mbugamba ni vile brain ina run. I'm so sick kuskin kani me konta katusai ndioneka kongu ni mekidinda na siki wachi sai tangu nienze kifanya kazi round yini na bright bang bang nika nika mwona rebel design new speed pole pole nina toka vita 0-0 zinde jina mwodo kauni foha
yuta tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam ambia mabeste zoko vile muka nyaga yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam ambia mabeste zoko vile muka nyaga data tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam ambia mabeste zoko vile muka nyaga yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam ambia mabeste zoko vile muka nyaga.
The way she swing it for real, I had to squeeze in for miss. Nakashon mea mabamba, but let's call it a deal. Nataka de maja chili ya kama tarbo. Nani maliku na mwendo si waga.
Nezo nyaru watu
fi. Si ako, bese na haga minko. Bese na shada maboy. Festing kwa jaba minko. Chasing mabamba, but badika ni kanyage. Ndo pewo pati tangaza.
Na taratarani vitu safi. Apana leta takataka shada shada daily happy. Mia panenda gwara gwara. Na musafisha vifiti. Nacha watoi waki gwara. Nacha watoi waki gwara.
Tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam. Ambia mabeste zoko vile muka nyaga. Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam. Ambia mabeste zoko vile muka nyaga. Nata tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam. Ambia mabeste zoko vile muka nyaga. Yuta tangaza tangaza lazmu tangaze tangaze mam. Ambia mabeste zoko vile muka nyaga.
Cheza na yokutu nunajua ni ya jana. Cheza mezo micho macho kala dia ni nyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Cheza na yokutu nunajua ni ya jana. Cheza mezo micho macho kala dia ni nyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Yule kijana moja gaidi. Sana sana tena zaidi. Mina kazana kisha miti. Na nikifika beina sikia fiti. Na ipigia kwenye bek kisha juya kiti. Ndani ya kitu shi ya titi. Change position kuna piga deki. Na ukuleyo haka kuna kula keki. Na ukue rada joju uneza bleki. Kiki, kiki, do you love me? Apantambua hizo jo misi mlami. Hota dande sun figa pasi jo miami. Ubaya na maju wezi pata jo majani. Unitoa bez ningu nipa mtihani. Tune mta beb ningu pe mtihani. Na kushika kwa uneza dhani misi jali. Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana. Cheza na hizo micho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata. Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana. Cheza na hizo micho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi ni kusoma rata.
Tayo
ni mali safi.
Leo niko kwa kizamia Khalifa. Yule mama mshinda kabisa. Anataka hali kwanisa. Atipupu atindani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu hakunizani kuje niteteke. Hivo ni kufe sababu ya mastingo. Amechonga unataka kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo.
Twende left, right. Nakoni we ni msani unataka mic yo. Twende hii side. Staki ya dogi nataka bite. Akini pelo ni mababu nati uu Nianze kigugumizi leo. Ati gugu gaga gaga ga. Leo ni kamote nataka za mkamba. Taka ni mkate na kuja na panga. Dudu manyoa utawasho na njwanga. Kani manyanga na kuwa makanga. Leo kuku inakulu na kanga. Adi outdoor anapenda varanda. Ngoma ni banga jumchume ina kanga changa inafanya na teka machwara kwa kibanda nilibonda na kigomba meditation na nasikiza tu madoba mboka soka kitaka ndizi na mpea magomba donga nifanye kigwegwe kamari ndagambo royal bibi ya rusi leo niko rambo
leo niko ngwati za Mia Khalifa yule mama shinda kabisa anataka hadi konisa atipupu ati ndani ya kanisa anataka mastingo stingo 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 akibeni mastingo stingo stingo stingo
mi mama yangu akunizani kuja niteteke hivyo ni kufa sababu ya mastingo amechonga unataka kumweka na cobra style cobra
stingo ebu ebu come show them shock them bang them only good to act za girl them one then kill them si anataka helicopter wacha nianze na chopa oka industry kiza oja wacha ujingo kianza nda focus uwache kuring smile and pose unichanchia ma stylo angle ya dhambi kwani we ni shaito akisho machozi na mfanyia makwaito attention ma jam toti zikisha na chana na gam kiacha umblaina na pita na gun na kawe no street mi nakuja na gang kawe no tire na fika na ban kipa jinsa hii minakuja apa swada nikichapa sana you can pass to other kawe no joto wakisha kifan sitaji mafando nizime kubang leo niko ngwati za Mia Khalifa yule mama mshinda kabisa anataka hadi konisa atipupu ati ndani ya kanisa anataka mastingo stingo 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 akipeni mastingo stingo stingo
mavo on the beat
na kupati ni dunda na madem toka runda bibia onji vodunda ame kampuni munda atilo kupati ni dunda na madem
ni katena ni tembe kujiburudisha yoni seti madote kuzikishika chumini gazla mugadirange gazla mugadirange sichukulienda jina lalanga kwa mtaro na nilala kwa beti nimetoka kimtaro tinjo tinjo zangu ni zarabu tinjo tinjo zangu ni zarabu sema tinjo tinjo zangu ni zarabu
pati ni dunda na madem toka runda bibia onji vodunda ame kampuni munda atilo kupati ni dunda madam takarunda bibia onji vadunda ame kam kuni munda aina aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda
nile shafia tunafuaka gaifa fa itaharibu buruenka imewaka demako ametoka tu na makanga hi hi ina kama tanga nasikia mrao mlangoni bibi songa ni maoni titi pigo miti ni na njoti kipi sunyamaze ni maoni kipi una ngozi na menonzi titi nitatumia nikigora ngozi
kupati ni dunda na madem toka runda bibi ya onji vodunda ame kampuni munda atilo kupati ni dunda na madem toka runda aina aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda aina mera tarangunda ni tu da tu da tarangunda
peduarunda kingpin no manguai kazi rozimeshika zimewai niko dudu niko zone niko ngiai zikishika mtishuka na kachai katanisho kiromba sana motaratara mimi mpenda kukagonya kama